Zone 44, Young Nick's head.
Awapiko, Epeha, Hangaroa, Hinehou, Kahunui, Kaikino, Kiko o te rangi, Kōpua, Manutuke, Manaetaha, Maungārongo, Mokonui ārangi, Muriwai, Ngā tapa, Nukutai memeha, Ohako, Pāhou, Pākōwhai, Pātēmaru, Parikanapa, Pēhiri, Pipi Whākau, Pōhā, Repongaere, Rere, Rongopai, Erio Peta, Ruakākā, Tākitimu, Tangihanga, Tangihau, Taurau, Te Ārai, Te Aroha a Te Rangatahi a Tūrahiri, Te Mana o Tūranga, Te Poho o Rukupō, Te Poho o Tāmanuhiri, Te Poho o Taharaka, Tiniroto, Wairenga o Kuri, Waikura, Waimaha, Waingake, Waipāoa, Waituhi, Whakatō, Wharekōpai.